baby. Mane touch. Umezaliwa mwaka gani 2005? Mtoto wa juzi unakula ngano. Napenda madam kumbuka kuna gano. Ukwe na hamba situmia kondo. Hei toka gitani kwa majangiri. Talk about money madam na fasa piri. Nete na beat kasoma shairi. Natenga gorofa no mana mekuwa bai. Salam kwa madam bado nikata.
Tell them I got money.
Hina siyo papa.
Now you ska pop malay.
Hina sirigata.
I'm a root boy new generation.
Hamna hela, hata kuzima beat, mina piga acapella. Na hela nyingi japo na ishiki sela.
Haters, I'm sorry.
Kama na wakela. Kalebata una mkwanja na makufata fuata sura pesa bonge la dem matata bonge la dem matata
ya mazombi nashindana na vampire mkobondi pogea petroli mina fire hapa vumbi kawaka umekanyaga waya weka kambi vibaka wana mkali waya
slow down punguza hasira usiwe na hira koma bira bira
hold on tuliza mpira hino tanya hera koma tena sobira
sisa du mbona naniganda unanitaka Shaskia para panda, ingia taka Boss toka kitane sena time na masaka Hapa pesa suta tizo mina juwa kuzisaka
Nei mekua handsome,
kii pongera handsome Mademo kinono na panda wazim Nadako kintaka mistaki mkata steam Nademo ko kintaka na mkamulia ni
Fire, fire, fire
Kuzurumu, kudadadeki pigana nae.